Who's that calling you? Don't have bitches calling you.
There's no pay. Oh, so you're not even gonna get me a bitch, so I don't need. Yeah.
This is Post Skinny's track. This is your track. This is
Hello, Kwasia.
Hello, Kwasia.
Se wo hwehwɛ me na wo ahu me a me hyantoa.
Yeah, me hyantoa.
San Kwasia de na wo didi me ne me bodua.
Yeah, ma bodua.
Na se wo sɔre anɔpa na se wo afurade a.
Ade a.
Wo kɔ akotia.
Kotia.
Hello, Kwasia.
Hello, Kwasia.
Se wo hwehwɛ me na wo ahu me a me hyantoa.
Yeah, me hyantoa.
San Kwasia de na wo didi me ne me bodua.
Ma bodua.
Na se wo sɔre anɔpa na se wo afurade a.
Ade a.
Wo kɔ akotia.
Ma poka.
Hello. Hi. Hater. Bye. Nyame ma yo tina keka me kain way you start to cry. Oh fre bisa why? Na me fele se wo ye guy. Akaka bense ma wudi wa TikTok na fe wa why? Sena wu se shini o keto ye ma fe na upa chow. We fra ye kutu wuji na mpe nyimfwe ni ma we tu chow. Abi you say nothing day. Now you say you de play. Mama wo mu send ye radi bo ni pa o oh, you su clay. Hello, Kwasia.
Hello, Kwasia.
Se wo hwehwɛ me na wo ahu me a me hyantoa.
Yeah, me hyantoa.
San Kwasia de na wo didi me ne me bodua.
Yeah, ma bodua.
Se wo sɔre anɔpa na se wo afurade a.
Ade a.
Wo kɔ akotia.
Kotia.
Hello, Kwasia.
Hello, Kwasia.
Se wo hwehwɛ me na wo ahu me a me hyantoa.
Yeah, me hyantoa.
San Kwasia de na wo didi me ne me bodua.
Ma bodua.
Na se wo sɔre anɔpa na se wo afurade a.
Ade a.
Wo kɔ akotia.
Ma poka.
I feel who cares is a dog, so my shatter you in band. I give you problem where your pastor said no fi handle. Me die jo mame no papa asang a kilo uncle. Obesu day bi bi hantel. O money to me nantel. Obesu day bi ano si bobi tau ba wu guang inti anchel. I face on nanga si atatai. You ma odi di me se kakai. On someone started wa wai. En chobe ye tum se katai. En ne ne juma ne si. A loko me sangi ye bi wo yendi. Fi saw yo Kwasia. O ya boa. Me wun se tan tan sro wa. Hello Kwasia.
Hello Kwasia.
Se wo hwehwɛ me na wo ahu me a me hyantoa.
Yeah, me hyantoa.
San Kwasia de na wo didi me ne me bodua.
Yeah, ma bodua.
Na se wo sɔre anɔpa na se wo afurade a.
Ade a.
Wo kɔ akotia.
Kotia.
Hello Kwasia.
Hello Kwasia.
Se wo hwehwɛ me na wo ahu me a me hyantoa.
Yeah, me hyantoa.
San Kwasia de na wo didi me ne me bodua.
Ma bodua.
Na se wo sɔre anɔpa na se wo afurade a.
Ade a.
Wo kɔ akotia.
Ma poka.